chair. Wow, need a star, no wonder na jita zilster. Yo.
Sparks on the beat.
From the first day I saw you, nilidhani umetupua from heaven. That's why nilijiuliza, nikakuliza kama umeumia. Ama, nilitake time yangu kukuliza kaa budako ni chef, cause uliku umeiva kama mtu wa Jeff. Uliku unanipita, naona nikaa Lupita amepita. So niliku in peace, not in pieces. Babe, I know you loved me, and I loved you more than our Wangari Madai loved the trees. Hata ulifanya vizuri kuniacha, cause uliku unakula kaa kifala. Babe, na mina kupromise ndanyonga na nioge hadi ufikirie nili move on. We is the build farm 30 seconds gang. We hereby announce no nyash, no valentine, no tears, no valentine, tall bitches, no valentine. Yeah.
The boy. Yo. Spend kwa dema na us. Why you assisting that girl? Sikule chapo na nyama instead ya kumbaya pizza ukule nyama. Don't surprise the no cheat girl. Jukuta nyanya nini na lips alipaka kamaliza lipa. Zilstar anawembia this track Valentine's Day anadai mumis judge. You, I'm the judge of that, so don't date them girls. The boy see I'm a master, he can't gift a girl who is a bastard. Kumletia rose na nakucheza with a guy fat like Rick Ross. So rise up, hata kama utakula rice, bora hujam surprise at night. Yo, kwendeni huko.
This is not a love song, it's just a hate song. If you love the hood, you can put it and sing along. This is not a love song, it's just a hate song. If you love the hood, you can put it and sing along. And sing along, and sing along, and sing along.
Yo.
My
heart was broken to turn me shana. Mtara arwa tena. Masa sikiza vitu minatema. Kuchisio galu tabaki mehema. DTB my number one rule. Sikizi tukioga tupigi perfume. Punge shina na nukaiku. Stupid bitch chama.
Unataka gift mami na unanyash. Unataka gift mami na unatiris. Unataka gift mami na weni mrefu. Unataka gift mami na unaseti ndovu. Unataka gift mami na unanyash. Unataka gift mami na unatiris. Unataka gift mami na weni mrefu. Unataka gift mami na unaseti ndovu.